yaliyo ibiwa, yaliyo chukuliwa na Mungu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Chukuliwa na mwovu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia
anasema njoo kwangu nikurejeshe.
Yaliyoibiwa kurejeshe, ni kurejeshe. Anasema njoo kwangu ni kurejeshe, ni kurejeshe.
Let me see. Uh-huh.